yakulira ekitongole ky'ensiyonna ekyebyobulamu ekya World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, asibye mu Uganda olwaliro okwongera okwekebejja n'okwetegereza embeera eri mu Uganda mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus atendereza nnyo enteekateeka gavumenti ya Uganda gy'etaddewo ey'okutangira ekirwadde naddala ekya Ebola, engeri gye baazuulamu abalwadde bano n'abalina akakwate ku balwadde. Ebiwandiiko bya Uganda biraga nti ku balwadde 19 abaakazuulwamu ekirwadde ekya Ebola, bataano ku bo bajjanjabiddwa ne basuuka, ate 12 bakyali malwaliro bajjanjabwa, n'abalala 2 bafudde, era nga ku bafudde omu yaziikiddwa mu Uganda, omulala nazibwayo ewaabwe e Congo.